Kwanza pige post tupige mapicha, tuyamwage insta kuna kuficha. Wajue mapema tumeshafika, ikidis na winter kwa yule rita.
Umeshika tambla umekuja na nani, tikiliki noga utasepa na nani. Minaona mambo watoto wanjani.
Pusi sepe unipetena, napenda sana mazoea. Naona sasa wanakudoea.
Wanapenda vitamu gandani.
Wanapenda sana mazoea. Ni wavivu sana kukandani. Naona sasa wanakudoea. Usi sepe unipetena.
Tumekiwasha. 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 Tumekiwasha.
Shona wimbi, nami niko ngingi. Vitu vangu dagading niko ngingi. Mwendo waku bumpy, nami na dunking. Umekole ya kujaza paka ndingi. Wanajifanya macho lege,
lege, lege, lege.
Nita kupenda wakutie dege,
lege, lege, lege.
Umefeli umedanganyika. Sisi koto tunanganganyika. Wakiinama situnainika. Kopezi letu tunaburudika.
Wanapenda sana mazoea. Ona sasa wanakudoea.
Wanapenda vitamu gandani.
Wanapenda sana mazoea.
Ni wavivu sana kutandani.
Ona sasa wanakudoea.
Usisepe unipetena.
Tumekiwasha. Tumekiwasha. Tumekiwasha.
Sasa mambo chaire,
chaire, chaire.
Huku kwetu chaire,
hakuna chabure.
Sasa mambo chaire,
chaire, chaire.